Sanibonani bafundi nabalaleli bombele igama lami ngingusilindile Khanyile siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 18 kuJanuwari. Ngesonto eledlule kuqubuke inkulumo mpikiswano emva kwesimemezelo somnyango wemfundo eyisisekelo mayelana nokushicilelwa kwemiphumela kamatikuletsheni. Lo mnyango uthe ngeke isashicilelwa imiphumela emaphephandabeni ngoba uhlonipha umthetho ovikela imininingwane yomuntu, i-Protection of Personal Information Act. Ithe ukuze ishicilele imiphumela kungadingeka ithole imvume kuwona wonke umfundi. Ukubheka lo mthetho kabanzi ukhona ungoti wethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Angibingelele ababukeli nabalaleli bombele bese ngibingelela nawo kakhulu.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe masiqale ngokuthi iyini inhloso yalo mthetho futhi kungani kwaze kwabonakala ukuthi kunesidingo sawo?
Lo mthetho wawakhelwe kakhulu ukuvikela ilungelo elitholakala lapha ku-section 14 wengaphazani omthetho sisekelo wethu liqiniseka ilungelo lezinto zakhe eziyimfihlo. La kuthiwa khona ngeke sakwazi ukuthi sibekele sinikele izwe nje nge-information noma mhlawumbe ngolwazi suke lithinta wena ey'ntweni zakho ezi-personal noma ey'thinta isiqu sakho. Bese beyakubala-ke okuningi-ke okuzoba khona ukuthi hhayi kungenzeka ukuthi i-age yakho, indlela ofunde ngayo, ima-report akho mhlawumbe ezempilo nokunye okuthinta wena nje personal esingathi uma sikubheka sithi hhayi engase kuyindaba zakho lezi thina sathinte kangazo. Babese kuthiwa abantu abasuke benayo le information beyiphethe yiphi indlela ekuzoregulate ngayo noma ukulawula ngayo ukukhishwa kwayo. Babese kwakhiwa lo mthetho obizwa nge-POPI Act ukuthi cha, akwakhiwe lo mthetho kuyiwona ozoba nemigomo nemibandela eshoyo ukuthi yiphi le information esiyivikelayo, imininingwane esiyivikelayo, nanokuthi uma kuthiwa iyakhishwa ikhushwa kanjani, nanokuthi ubani umuntu ozombamba abe responsible. Noma sithi yeke sesinikeza yona-ke responsibility ukuthi le information igcine ifihlekile ngaso sonke isikhathi, nala kufanele iphume khona futhi ayiphume ngendlela nangemigudu efanele.
Kulabo abagxeka umnyango wemfundo yesisekelo kukhona bathi umnyango uthathe ngehaba ngoba vele emaphephandabeni awasaveli amagama abafundi kodwa kuyaye kuvele ama-exam numbers kuphela. Uthini umbono wakho kulokho?
Ngingasho ukuthi umnyango unephuzu la ngoba sokhumbula ukuthi ngaphansi kwalo mthetho i-POPI Act ithi uma ngabe ikhona into ezokwazi ukuthi u-identify noma ubone ukuthi ubani ngahlelele lokukhulunywa ngayo, i-information yalokho ivelile, then lo mthetho okhulunywa ngayo still usa-apply. So umbuzo ubusuthi lezi namba okukhulunywa ngazo ngabe zinikezwa abafundi kuphela yini, ziba yimfihlo phakathi komnyango nabafundi yini, i-access noma mhlawumbe ukutholakala kwale information kulula kangakanani ukuthi igcine isitholwe omunye umuntu ngaphandle komfundi, mase kuthiwa isinikeziwe iyahamba yaye ey'koleni, kungabe kulula yini ukuthi i-access omunye umuntu. Kodwa uma uzobheka nje ukuthi cha, uma ngifuna uMpumelelo kaZikalala ofunda esikoleni esithize esisethekweni, ngiyazi ukuthi uma ngifuna yena ngizohamba ngiyobheka lapho kuleso sikole bese ngibheka kahle inamba, ngoba akhishwa inamba kuphela kungasho ukuthi umuntu ufunda kwesiphi isikole. Nesikole sibe sesiyabhekeleleka ukuthi cha, nasi isikole sokuba izwi identify ukuthi thini. Into umnyango ubungakwazi ukuthi uyenze ngokuthi umuntu oqashwe njenge-information officer kuyena onikeza umsebenzi ukuthi akavikele imininingwane yabantu, yinto efanele ngabe leyakade ebheka. Sikhumbule lo mthetho awuvelanga manje, by July 2020 uma ngingaphazami already ubusuqalile usupractice, meaning all the whole of last year sesiyofika ku-July 2021 beyikhona i-idea kahle kahle ukuthi efanele u-apply kanjani, iy'ngqinamba ezoba khona sihamba zizifika yithini. Bebengacale nje ilento esibizwa ukuthi i-consent noma iyimvume ebantwini ngesikhathi be-apply ukuthi cha, siyazi ukuthi ubhala u-matric this year, kungabe uyasinikeza yini imvume ukuthi sinikeze abantu esingabiza ukuthi ama-third parties okungabalwa beyindaba ama-tertiary institutions noma umuphi omunye umuntu ongafika athi ngicela ukwazi ukuthi wena njengokade ubhale kahle yini. Kungagcini lapho ngoba uzithola ukuthi iy'ngane ey'ningi ey'suke y'bhala umatikuletsheni, yebo abanye babo banayo iminyaka u-18 nangaphezulu, kodwa uthola ukuthi abanye ingasengaphansi kwa-18. So abazali abadingekalayo ukuthi abakhiphe leyo consent ukuthi ukuze ibe khona. So i-argument yomnyango yebo iyazwakala, kodwa engathi bathanda ukuchasha ngesithupha kuningi abangakwazi ukuthi bakwenze ukuze bakwazi uku-eliminate yonke le process nanokuthi igcine sekuyiswana nasey'nkantolo.
Yimiphi mhlawumbe eminye imikhakha noma izimboni okungenzeka sibone isishintsha indlela eyenza ngayo ngenxa yalo mthetho?
Ake sibheke kakhulu lapha emanyuvesi, sokhumbula ukuthi ngesikhathi esingaphambilini ama-results beyefaka lapha kuma-notice board, okungenzeka kube yinkinga ngokuhamba kwesikhathi mase kuphuma lo information. Iminyango kahulumeni kubone kakhulu lapha kwa-social development, la kuzothiwa khona hayi sicela labantu abanalama-ID number fanele bafike bazolanda iy'nto zabo, ukusebenza komasipala neminye iminyango kahulumeni la khona kuthiwa khona izindlu la bezothi khona nako abantu sicela ukuthi sifunyuse bona nama-charge deed up. If information efana njengale engazange izikhishwe noma imvume yakwazi ukuthi itholakale, bangayithola abantu abaphethe noma bangamele leyo information sebasenkingeni. So lo mthetho uthinta kakhulu uhulumeni, ngoba iyona information iningi, iyona yomphakathi ekisale kuyena, nakuyena futhi at the end of the day owedingakala ukuthi akayigcini ivikelekile ngaso sonke isikhathi. Singakhohlwa nabantu abaku-private, sithathe bona odokotela nababameli nabanye abantu ama-professional services akhona, la kuzothiwa khona akuvumelekanga ukuthi information yomuntu ngiyikhiphe noma kanjani, noma ngabe kuthiwa lo information ikhona kumele, noma ngabe kuthiwa ubani omunye oyicelayo. So kubalulekile ukuthi ayigcine ifihlekile, ingazange izidistributheke noma idistributheke noma kanjani. Abanye baba nenkinga noma okungenzeka ibathinte kakhulu labantu abazenza into ekuthiwa i-telemarketing, la bazothi khona sesiyitholile information, sesifonela abantu sibabuze ukuthi ungathanda yena ukuthenga lo mshwalense kuthina noma le product esikhuluma ngayo. Umbuzo uzobe usuthi ngivumile yini mina ukuthi bangifonele, la information beyithathe khona bayithathe ngendlela e-right yini. Abanye sesibone kakhulukazi kwenzeka kubona, uzobona bongena lapha ema-security endaweni eyiningi, uthole ukuthi kuzoskenula i-essence yakho, kuthathwe nama-details akho. Bekwenzeka ngesinye isikhathi ukuthi leyo information igcine isidayiswa noma iphothuka kuthiwa abantu abangama-telemarketers, la suke besidayisela izinto over the phone. Abanye abantu laba bazobuye bathinteke kakhulu uma kuwukuthi leyo information abasuke beyikholekthile bowathi yaba negama, yaba ne-contact details ami, then leyo information ifanele ibe protected isiniswa lo mthetho we-POPI Act. So ithinta abantu abaningi le lo mthetho ngokusebenza kwawo. Kodwa into eyifunayo nje yini, ithi information esuke kuwena uyigcinile, uyigcine ngoba nakuthi nje ukuthi uzoyigcina kahle, qhubeka uyigcine kanjalo, ungayinikezi omunye umuntu ngaphandle amakuthiwa imvume ukuthi uyidistribute information uyitholile.
Nomzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina, ndibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.